I don't know what it will be. Jinani anafa kusikia niziki ya
dance. Anabadilisha matokeo kwa ajili yangu. Anabadilisha matokeo kwa ajili yangu.
For the sake of one, I am serving God who picks you from the back and makes you number one. Iso ukuta za Jericho meangusha, hata bahari ya metawanisha. Amandoa mitegusa kukumbusha, aki hajawai, hajawai ni angusha. Ushindi unaomba, amesha kupa weamini tu. Na udhaifu wako, amegeuza nguvu yako.
Story,
anaandika story tena.